RockumCity.com.
Official music, baby.
Kapoche ya kimo disakuri, na manache kapoche ya kimo disakuri. kweli Chilegwa mikapotea kimuujiza kweli Natupa kikapotea kimuujiza kweli Najodani kapotea kimuujiza kweli Kipepeo kapotea kimuujiza Nachidi mtewa kapotea kimuujiza kweli Falu falu kapotea kimuujiza kweli Tomkede kapotea kimuujiza kweli Haliega kapotea kimuujiza kweli Kapotea kimuujiza kweli Nachipota kapotea kimuujiza kweli Champes kapotea kimuujiza Na yugo kecho kapotea kimuujiza kweli Kapotea kimuujiza kweli Mapalis kapotea kimuujiza kweli Nafuta machozi basata siyamin Nafuta machozi masai siyamin Nafuta machozi amfe siyamin Nafuta machozi gadafe siyamin Nafuta machozi na cheo siyamin Nafuta machozi jamoka siyamin Nafuta machozi na shwe siyamin Nafuta machozi madeke siyamin Nafuta machozi wabishi siyamin Kapotea kimuujiza kweli Wamelala 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 Wamelala, wamelala, wamelala Wamelala, 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 wamelala Wamshana lala we Kama choko jam fukua Nakileta shobo jam tukua Kama choko jam fukua Nakileta shobo jam fukua Wamelala, wamelala Mikanta, 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 mikanta Mbjane baba pili
Mkoba